I am getting cheese kama panya ya pili. Almost died, so alive kama traki ya dili. Pigia kinaro, olize ni mwa puton vipi. Omna album ya nyash kali na octone repeat. Ata ninge kwa blinded, I still score. Ata nikienda na rudi kanyu ndo ya tall. Nataka biz ni ya Sara Messi baki. Bado na shine kaki hara ya kibaki. Ajuza I was a chooser so sitaki. Born winner so nyuma Messi baki. Wacha wa bonge words iko na zero weight. Plate is full na bado niko na njaya 08. Sai bank iko na 108. Meeting na Sylvia ni 10, mi na figure 8. Na wife anaingiza 6 figures na figure 8. Ata bila hook bado mtashika bait. Bonga hando tao, mini humble bola. Wona tutisha na mita. Ile hando tao nasema ni in dollars. Nina manyongo kalupita. Can't walk in my shoes, can't fit in my soul. Uyo rafiki nilimchorea, kwa nini nina mshow? Niliwotea ndoto nyi wote, eh? Ni makosa. Plus I thought the money would bring us closer. I was alone kwa bed bila cellular. Even though death was calling. Trust kuna nazili move kwa hii medula. Whispers kwa pena po nyuma ya goli. Nikambiwa niwe na positive mind. Na isezo test ni negative. Surrounded by close friends na relative. Natichiwa kudishi kama mtoi mchanga. Weushai kuwa na nightmares mchana. Lost KGs kasi jui nini. Nilikuwa nimekonda. Hakuna mlango kifo ilikuwa imegonga. Uji kando. Trust me machozi ilitriko. Life ilini challenge kiu TikTok. Jua ukienda ndio atakupenda. Ile senya you don't know what you have. Aujui marafiki watakutenda. You don't know who you love. Call my kids from hospital bed nikasikia njeve. Iroma jui what's going on anafanya ni cheke. Doctor kikam mina come to terms. Jizi back to school mina count two terms. Nikarushwa kwa maji kaa jona. Baptism by fire prescription ya kupona. Kwa ring na shadow God kwa my corner. Slowly fading away kwa macho unge waisoma. Piku damu straight from my stomach. Nights so cold na days were longer. Una wish two time in as a song. X-ray showing niko na cavity kwa my two lungs bado. Wali nipa 30 days niishi. That was 12 months ago.
Ni ukweli uhai ni kama maji ya kimwagika haya zoleki. Lakini Mungu naye ni nani? Mipango yake lazimi kamilike. Ni ukweli uhai ni kama maji ya kimwagika haya zoleki. Lakini Mungu naye ni nani? Mipango yake lazimi kamilike.
Mungu asante.